ukoli. Mani, 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 imesababisha ni kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote. Mani, 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 imesababisha ni kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote. Nyingi salamu zifike kwa kukimwana, pia afya nadhani humzima. Kiricho changu nilindie tutaonana, nitarudi akipenda Maulana. Hebu tulize maisha gani yale, turugishi mina wezi sile. Mzozi finyura kamoja yani daily, mawazo tere sababisha nisilale. Mani, 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 imesababisha ni kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote. Mani, 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 imesababisha ni kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote. Tulinyanyasika, tukasirubika, siyo siri kusota nilichoka. Asubuhi adikiza kinafika, tunashinda bila kinywa kufunguka. Nikajiuliza nafanya nini nyumbani, hadekuwa sina kitu fukoni. Nikikucheki una mtoto tumboni, kama nikifaye atarithi nini. Hivyo visechi kidogo vipoke, nime mtu mabatire kulete. Na vine pivya mtoto pokea, karibu nitaruji ngojea. Najua mwanangu hamjui baba, toka ni mwache tumboni miezi saba. Jituze we usije kuwa kahaba, ukimbe menta miutani beba. Mani, 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 imesababisha ni kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote. Mani, 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 imesababisha ni kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote. Kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote. Mani, 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 imesababisha ni kutoroke. Mani, 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 itanirudisha lituwe wote.